Ukuna make wono mbombo. Walai, ogozi wono mwa I am. Blessings they flow like shower. Na so, anointing akachi wongo. Unye mweni ye kariri chuku ya jideo. Unye mweni ye kariro lisa ya jideo. Unye mweni ye kariri chuku ya jideo. Kienye na mo. Unye mweni ye kariro lisa ya jideo. Ribe, uluchukua, ona toka manangu. Tiza usule, inaputa wamo. Aya mtuku nao, ekele ayam. Denu keja wa Jehova, mama. Okukalia muda walaga, tukwara pupa na mo. Mtuku nao, tera ho, sera makatama, ipagalibao. Eo, ifugo nukanyana mwane menuo. Ndibu chacha, babu that story ya gani ilo. 39 Tera beka tapa ubaba tukuo. Tukuo lisa oya chetanuo. Mkwa huo kwele muo. Ew, owe satanu hape jikubazi yao. At a time Tera nyana mwa weba gada kwa gada. Kimuo, tiza wonu sera ubatam. Unye mweni hekariri chuku ya jideo. Yenye na mo. Unye mweni hekariri lisa ya jideo. Kukalia muda walaga, tukwara pupa na mo. Mtuku nao. Sometimes you don't know what to do. Oh believe, you don't know what to say. So many questions unyega zano. Chai, odizia kachine mepasha mo. Believe, waiting go be na ingo be yo. Mboji lwe, ofu kali agi, oto kali agi yo. Ewo. Una prayer, chukua na la rukula. Oji dendo gesu chasea, brother na isa loku. Unye mweni hekariri chuku ya jideo.
Yenye na mo.
Unye mweni hekariri lisa ya jideo.
Jide, ribe.
Unye mweni hekariri chuku ya jideo.
Yenye na mo.
Unye mweni hekariri lisa ya jideo.
Jide, ribe.
Ulu chukua, ona toka manangu. Sule, inaputa wamo.
Ayam, tuku nao,
ekele
ayam.
Denu keja wa Jehova,
mama.
Okukalia muda walaga, tukwara pupa na mo.
Ayam, tuku nao.
Sing my story every day. If no be God, way.